Yezedoni Ashrafu kati mukuyimba simbude ndese bujulizi kumusima mukama katonda tumwe kwato yalese sanyu mu maso gabanji nawe mwe kwate oli muwero bujulizi oh munage ono mukama abikola mwe kwate mulopere bikuluma biza awo mu bwafu mu bulumi munyike mubalabe kwereka baloga baseke tofayo mukwano kwerinda yekaya bisobola tengalirwe denyo kuyamba Yalafabana babantu nga tutya nnyo omuyaga tuyuga choka nga tulina amaaso kulengera gye tulaga si kyangu Sachino chendi chitange sachisubira ntichiriba sachisubira ntibulisha nganzerule nsinga bwendi natunulange mabegane mumaso ngane bwenkola siraba jengenda olone yalio wange nafugire ngo mubongo nebusa ngana bachize na ekatira balabalabalaba mukama chanfude naswaza balabe bambi opo munangi ono mukama abikola mwe kwate mulopere bikuruma biza awo mu bwafu mu bulumi munyike mubalabe kwereka baloga baseke tofayo mukwano kwerinda yekaya bisobola tengalirwe denyo kuyamba kati alieyo ngotoba kasebo nga kyofa kutetenkanyobeewo tebigenda bigana nga tolusi nga n'ekyokulya okukifuna lutalo naye ate nga gw'oyita munowo vulugu n'ekiremya sinakindi yabikola munange oyo mukwase mukama tewekyawa munange tewetuga teweraliikirira ku lw'ebikusumbuwa ebyo byonna bikwase mukama gwe wesirikira olaba sikyasabirwa nze we natuuka natereera muko ate sikyadda mabega nkigaana ŋŋenda mu maaso gye ndaba abadde mukama oyo ye yanzijja mu kikko nateeka ku luguudo we natuuka naawe ojja kutuuka mwekwate mulopere ebikuluma biza awo mu bwavu mu bulumi munyiike mubalabe kwereka baloga baseke tofayo mukwano kwerinda yekaya bisobola tengalirwe denyo kuyamba mwezijjukira gye nvudde wange mwanange kukakasa osobola w'olyawo kwekwate katonda obimukwase olinde emirembe nakuganja anti awali mukama we wabeere essanyu kitange mwekwate oli muwere obujulizi munange ono mukama abikola kati ŋŋamba mmwe banoonyambaga baluzalo lwagaana n'emirimu n'egigaana bambi jangu mukwano eri mukama abikola mwekwate mulopere ebikuluma biza awo mu bwafu mu bulumi munyiike mubalabe kwereka baloga baseke tofayo mukwano kwerinda yekaya bisobola tengalirwe denyo kuyamba mwekwate mulopere ebikuluma biza awo mu bwafu mu bulumi munyiike mubalabe kwereka baloga baseke tofayo mukwano kwerinda yekaya bisobola tengalirwe denyo kuyamba